Friday.
All over, money all over, walahla makhuthuz all over.
Friday,
yes, makhulile all over, money all over, walahla makhuthuz all over.
Friday,
basopa baphazamise, bachathi cash, uzopapa me backstage.
Friday,
basopa baphazamise, bachathi cash, uzofuke backstage.
Friday. Friday,
tingele zingane zam, umdunandle nemina.
Friday,
hamba kancane nje, Durban station, platform 3, umlazi station.
Friday,
shaya izinto ey'ncane, hlala ukutho okuncane, ngithi beer one, motivation.
Friday,
ngiyangazwa ngibamba nje.
Friday,
ngilele phansi ngiyakhala nje, ihambile imali ngase mina ngizokwenza njani. Yes, makhulile all over, money all over, walahla makhuthuz all over.
Friday,
yes, makhulile all over, money all over, walahla makhuthuz all over.
Friday,
basopa baphazamise, bachathi cash, uzopapa me backstage.
Friday,
basopa baphazamise, bachathi cash, uzofuke backstage.
Friday.
Get backstage.
Friday.